And me from someone never who my key. High now from some girl who best in battle. Nobody the money me lala who beat it. Muda soba zuzumia, baba na huda splomba zunguruma. 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 Nijila shikila abunga wishelembi. Monete tango sene fele ni nwele. Sili senye ne, shuwale tishe tule. Ready steady, tebo ya marile hale. Yeah, yeah. Tebo ya marile hale. During day, ebambe yomu haso. Tuwe teni ne, nitombo chendia ho. Kobe bande, isi matano hanile ho. Haina bro, shingwa mali shirema. Muda soba zuzumia. Baba na huda splomba zunguruma. Muda soba zuzumia, baba na huda splombo zunguruma. Muda soba zuzumia, baba na huda splombo zunguruma. Muda soba zuzumia, baba na huda splombo zunguruma. Baba neno wafunya chimikongo, bakulia kwa habinjila mubongo. It's not a myth, it's not a story. Someone in bayoni wanela hobi ibayom. Pistala tipiki ni baba ni mwase fatwa. Ani nista sinza huwana babram. Eno masdazla uwandi hawabula. Bambe yomu haso, jiwe teni neni tombo chendia ho. Hobi bande, isi matano hanile ho. Haina bro, shingwa mali shirema. Muda somba zuzumia, baba na huda splomba zunguruma. 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 Slow what you are, bianga nesena manya. Muda soba zuzumia, baba na huda splombo zunguruma.